back at all you've done. I gotta say I'm left so stunned. So stand, Baba. Kani nuwa soka dang, nevuta zangu frown. Ukani pende yako crown. Siku chini siku down, fukoni ni mathau. You've turned my life around. You call me by my name. You wiped away the shame. You took away the pain. I'm no longer the same. You call me by my name. You wiped away the shame. You took away the
love na baraka nimeonja life inabanda sameni pami na panda ushuhuda kiba sitachoka kutangaza amenifanya mimi na shine kila place na angaza chini mimi sirudi kukusifu sina budi upendo sina chuki niko fresh niko budi ulinipenda kwanza nitacheza kadaudi wacha watambue nitasema kwa sauti
you call me by my name you wiped away the shame you took away the pain I'm no longer the same. Call me by my name. You wiped away the shame. You took away the pain. I'm no longer the same.
Kasijapata mikulia smile many tears inabudi furahia baraka kila kona kana kwamba miujiza itabidi nimefoka wapate kusikia kwake sitatoka penzi lake la nitosha amekuwa na mitangu enzi zangu za kukosa mbele mimi nasonga wanazidi za ubonga na shanju yake my friend siezi konda
you call me by my name you wiped away the shame you took away the pain I'm no longer the same. Call me by my name. You wiped away the shame. You took away.